eɗen gondi yande joni tani mintaji sappo e joyyi studio Kalangu habaruji fulfulde. Kori Dia ñalle moɗo studio Kalangu ni no daara filla julɗe suumayere ɗoyaade seeɗa kala e sigilaji noon e hoore muɗum en nananno e wonno hono fawarjo luumo pooli ɗum woni jawle e gortoɗe gonno gaɗa gan ceɗɗe ɓeydaka. Noon ni fawar jondi kono hannde woni ko fuɗɗa to ene sansane hawsa ɗo filla ko darto limore kañu e bindol e gaɗnon himɓe talki ndimeki e talki dewgal e talki mayde ɗum fuu do sigila talki cuɓaki ko wara duminade ɗe noga e goho. Yewtere men pinno hannde studio Kalangu no daara filla himɓe dilla woyɓe feroyɓe leyɗe muɗum e nokkuji muɗum e gam batte garti leydi Niger ɗo gam batte Allah e konuji ɓe gayɓe tefi ɗo neɗɗo worde haala mabɓe kalten e ley ndeɗo yewtere. Soumana Amadou Diangane taw habaruji ɗi e fulfulde yerno mbirnomi on ni no tawa hono sigila ɗo filla ko darto fawara jondi kono julɗe suumay garoje so Allah jaɓɗaade seeɗa kalay ɗum ndu kondanni bandiraɓe amin ni Asoumana Sina e jeyi jiilo wekke ƴeewoyno e luumo hono pooli gonno gaɗa ɗum woni jawle e gortoɗe ɓe mbidu ceɗɗen e ndan ɓeydaka sane en keppinano yo
wakkati mo julɓe tawa nder siri julɗe suumayɗe ni hakkilloji yimɓe fuu kuywitana har coggu jawle e gortoɗe ko watta ñamdu julɗe. Nani ko yaw hamani cottowo gortoɗe ɗo ñame wi'ini
gortogal bawɗe ma fuu no fotina a heɓuɗum kemenayi e capanɗe joyi ɓuuɗi keme tati ɓuuɗi keme jeego hande o jawgal caadake no sonne keme jeenayi ujunere luumodu wala nimɓe jiɗi gineji amma bawɗe wala ko sotta.
Murtala Aminu ɓi leydi Nigeria no garowo no sotta gortoɗe ɗo Niger o wi'i ko hitane fuu eno ƴeconnirte
wakkati fuu eno yarata min ɓowi miɗen conna keme jeegon keme joyi yaade keme joyi e capanɗe joyi ñalande hande nde jawgal caadake keme jeɗɗi e capanɗe joyi sonnete gortoɗe miɗen conna ɗum keme joyi yaade ɓuuɗi keme joyi e capanɗe
joyi.
Amma waroɓe cooda gaɗɗo ñamdu julɗe ɓen no bullira rafi ceede
woɗani jon en bawɗe ɓen kay ɗe ƴamumi mbimi o sonnira kanɗe keme naynayi e capanɗe joyi ɗiɗiɗen mi sooda ɗe keme jeenayi o wi kan heɓtaɗe tiiɗal kan woodi keme joyi kayɗe
caadakiguguwamancaaɗa
nder wakkati mo kaldami he moɗon o ni jawle e gortoɗe no keɓo nokku fuu seyni ceede goni gala.
Noonni fani e dow filla ko darto sumayere nde endan ñalande e hoore muɗum nde ñallete nde enna alsilami Allah en caggal sumeke lewru bumburu ɗum woni kayde ko hani waɗa ñande muɗum ɗum wonno komin lamdi oustas Abdoul Fatawu Mamoudou latiɗo goto e Modi Ba meɗen nan ko haalni Moussa Hassan e dow téléphone e dow fi on ɗon
no hani neɗɗo looto watta turare waɗa zikiri dow laawol laawol du ngol neɗɗo yehiri nde neɗɗo no warta to wartirgol nde neɗɗo no warta mo wala fuu mo neɗɗo futti moƴƴana ɗum nde no woodi neɗɗo yaha sanno saaroɓe mum e wondiraɓe mum no hiɗa du neɗɗo ñaama ko wurto wuro mum. Diina alsilamagal wi'i ko hiɗa he julɗe ɗe woni neɗɗo tawre tammude ko ñande darngal joomum no woodi baka joomum du tawre kulol to golle mum gartu ɓolum yeeso Allah joomum tawe du ɗo miccito he ala tuumi en e bandiraɓe mum en ɓe rawani kan en juulidi amma hannden ɓe keddaaki.
Nonni fawar jondu har filla ko darto sigila talki cuɓako watte yahde duuɓi nogay e duuɓi naɗi ɗe noga e go'o talki ɗin enda gatteɗe ko natta himɓe tawte e muɗum kam waddi ko sigila goɗɗo waɗama hannde nde enna fuɗɗan waɗama to enɗan sansane hawsa région mo Tillaberi do filla waɗande himɓe talki dow mere talki ndimeki talki dewgal talki mayde ɗum du konɗan ni waɗama to ene Tillaberi himɓe heɓu ye fottu e batu on enɗan bandimi Habibou Garba du konɗan yeehi o yewdi e mbiyeteɗo Modi Adamou latiɗo kañum woni hoorejo suudu sérieto ene Tillaberi nani ko haalanimo e dow filla gaɗol talki ɗi
nder gaɗol sigila o ni no woodi ƴamɗe ƴamɗe gom ɗe neɗɗo waɗante ngam heɓude habaruji dow joomum no woodi du waroɓe ceeɗano joomum kolla ko neɗɗo o no anndaɗo o wala du ɗerol dimeki fuu nder cuuɗi kiite to ɗereji ɗi gaɗete ɗum adata wakkati ba joomum adan dimandi mum tanno wadda waɗane ɗerol dimeki dow ko yaawi ton nder fedde leydi mawne hawjiina cuɓaki gaɗeteki no woodi dewte gom bindeteɗe yaare ɗum du sey to janginoɓe na wawɓe bindi adama gaɗa golle ɗe hano no ardiɗo fedde nden haaliri ɗum de ni dewte den bindama sey de jare to juuju tay ko de watta jungo den neddo fu hokkite de rolum yaha der meri wuro mu en wadane de rol dimeki go ngawul minen golle amin ni woni wadude de reji di gade di jottine du to juuju
jugement déclaratif de naissance
nonni da na ngalul nyeme kenya wonno ko farjo ndu jahangal himbe wombe le fedde tendo yef ka wonno fedde daro le kala dengal francir wombe jahangal leedo men niger ngadi joddal hakkuno mu dun e farjo ndu hono fedde gubal parti di goddi di ngala e laamu gonde le fedde fppp nenne ne kaydu hono neddo kala do inde mabbe ka wombe te docteur adalla rubeid o halni tarnal fuda ahmed korko be kaldi e dow himbe ben enda
et nous avons essentiellement évoqué
min kali do filla cubaki to sadorma mawdo on wonana le lawol cubaki gol min koli do bandirabe amin be leyde kaloje francire be ko sadorma rafi bande pamral no tawa fedde ferere be ngala e lamu be bii ko kan jamray e lawol cubaki tawangol der sudu senigol hande dum wurtini do hunde e lawangal no andana no wodi wombe e lamu wodube ngonga no wodi sengo Niger gon wibe njamraimo en kolli ko wombe do inde fedde leede kaloje francire be miden ngatti sikka amin yade tonimbe gomnanti be min jidana golleji wade wana halaji min jami
des actions et non pas des paroles
nani kenya nena gomnati leede Niger on mo jintinama seeda kala dum waddi ko fanbe Zakaria Abdourahman kanyum ko wada kalodo inde gomnati o yottina labar mu yade bibbe leedi taanama du kondani ministre mbiyetedo fawar jondu kon Asmane Malla Issa kam wonno dum jonno won dum jabaama hokkama auto kano woni Asmane Malla Issa wonda o mo heddi e lata du kodan ministre kawji fille ko darto fina tawa e adaji mede habaruji ne kettindo len e furfulde ni studio kala gufa wada jondu no ndara hono hawrtere na mbiyandu kono gubal bankiji kalojdo inde fawar jondu kono ni hawrtere leede meden kawde irceede goto eten ibo wada en Afrique Kenya nyemi do enda ni wonno ko be gadi batto mabbe arando do fila ko darto pirtol ko himbe andino yaade e hokkobe habaruji dundu kono wona e do fila ko wato tay dum lata ke nafaka sade fa pamel nafaka majundu blaze awa ciad kam wono docteur mawdo kaw jiido hono fawar joni gubangal endangal imowangal nani ko halani bandi min njaato endani yewde e makko mbiter muttari mohammed
grâce au jimi umwa aujourd'hui
andenni allah fedde indirani jimi umwa fedde hawjina yaha warta caka bankiji tawadi der leede hirnang afrique leede kawtude lumo woto quartier gel bankiji gonno kokke himbe gel neddo fu tawragel no wawi nawtorogel adacieri umta haju der banki fu tawado der fedde de hawrini ministri be leede hirnang kawtude lumo woto umwa singilawol gum bul datol mun tatabol wi'i yon quartier jim visa na mastercard fu no wawi adacieri der banque mo hidi fu de ni banki on no tawa der fedde de der Niger jomum woni na der leedi hirnaange Afrique gom jomum tawa min dur wandu ko watta himbe keba nawtori quartier koy gan yobude item na doñade are mu sigila amin odu walliran gomnati hawjo jawdi leedi mu no wodiri
e mieux gérer les sources financières publiques
jangobe kanyo jangunobe e der lycée Kassay do en galu nyeme kay won ko wadi battu hande miccitaade duubi chapande joyni ko lycée Kassay na singa dun du kondan wadi do arangal madan Aissata Issoufou kamono hono general hore leddi meden Niger kan du kondan gotno e jangunobe le lycée Kassay sabu lycée Kassay o enda lycée no lati nemu rewbe wono ko jangano der mudum hew mabbe ngari potti e battu enda dum wadi ko fawar joni bandimin hono Asmane Sina ye fotto e battu o yewdi embe tedo Hamadou Zakari lati do goto e sigilibe battu majju nani ko halani mo do fiyo
cet établissement à sa création recueille
jangirde de ko de wadano burbe wawde tan wadde tenodo janga der dubi ujunere e teme jena e chapande jeegom e jeetati warde dubi ujunere e teme jena e chapande jeetati e didi sukabe rewbe juwde der regioji kantan jangata der mayre warde der dubi ujunere e teme jena e chapande jeetati ne dum wayla sukabe rewbe e warbe no ngadde no janga der mayre denne dudal sukabe rewbe e worbe jangube le jangirde de fu kammeli hande e wadde batu nyalande konde singa warde jon dubi chapande joy gendirado horejo leedion ardake batu ngu gam o jangi le jangirde de wodi du hokkibe gineji gollitirde ko jaamani gaimo tawa der fedde jangunobe dombe kanko du ardinde
honor de l'amical
do lar goto ngoni hono himbe lati artinobe gollile lycée Kassay on enda hokka wadna mbarjaaji mawdi kanyen lekkolibe wombe na jangaton hande ne enda latibe jande mum wodi sanne non ni fawade jondu konda ni ele habaruji tawadu konda an hara filla kon darto denagu ala kero leydi Niger e leydi Mali heedoyde tilaberi ha fardo enda kany e men kale leydi Mali to enda ni hono hunde wala na watno himbe yirri ko lebbi jeego jabbi dum wonno ko farjo horejo farjo ni fedde sabara no durobe wombe sobirle tilaberi hala nimin o holli wiide kedu konda dum fu wana na wada e dow hono gartagal no hakkunde lenyi e lenyi sabuno wodi hono fawarjo ni pelle didi leydi Mali gattiya kany e fawarjo ndu konda MSA kay gono naata e nokkuje fulbe no mbara himbe je leydi Niger no torre himbe Boubacar Diallo halani en faawodi
hande mo giida hande durobe fulbe ben fu neddo fu jongom mun do hore ni woni anda hande na jahan pelli Mali kambe gonno gada patrude de leydi Niger be nanga be piya be baramo be muwi ni wonno wada hana fu goddo no tuttu ko fu wala det himbe gaccia e mesan mes ajami laamu moy wonno moy waddi himbe ben be giya kambe anda ko wayre nyande dimanche biti don pullo gon warama ton ni suba ko be tawi pullo gadda naymu be pidimo be barimo wadi hande asoyji tati suka gomno ya halumo e tigizefan musogi balu suka mfago onata sire ko motaji di gari dari do yeso makko pelli gonde be nangi bi pullon be nangi mo e balu makko be dilide makko hande be mone mabbe tambe goni be ite fulbe
nani hala fedde leede duniyal hajir fil latol bal nenne ne kayni yeey tabitina wiide ke leedi amerika e kanada e mexique kay won ko hokka sigila wadde hon fawar joni tewtul coup mawdo mo latol bal duniyaru dubinade noga e jeegon taydu konna maroko non filo kanon woni hebay ko wattodu fawar joni ni hono himbe no kemde sappo go kay woni ko wado ciuba king endal sa laawdu konna ni se dum warawi ko watto hono pelle latobe bal ko watto fawar joni konna ni chapande na jersey kany woni ko yaato fotto e majjum non ni fawar joni kon dum wadi ele hawrne mabbe kambe FIFA hande de enda
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
ele habaruji kebaadi faawar joni e feddele duniya hawjiri filako darto feroobe nokkuje mu'en gam batte hono faawar joni tampiriji wi'etende hono ACR noni mo duniyaru wi ke leydi Niger do ha limama ko watta himbe ujunaji kem tatton kay ngoni ko dillo nokkuje godde der leede godde ngari gam batte hewde denan to duwete gam Allah e konuji e kulle godde ko watto ujunaji hemre chapanam be fu tawa kana e der regionji latidu ko nawdu konuji kam woni difa en e tilaberi en dum du konna fona do dogude konuji din enda jonno woni ko faawar joni do en ñemene wodi ciudi noga e didi latidi jippor non ko be ngadana non ni be ngadama no kurtobe jaddo e kebaado kon nan dokke ko mbay hokkede e nokto mbay halde hala mabbe mabbe kalde be narre dum won ko fawar jondu kon nan ni biete do hono Alessandra Morelli lati kanyum won do inde hono fa hande du kon nan ni ACR oni on enda mon Niger nan ko halani bandimin Jalla Mariama Kenda kanyum won yewtere men pendino
do ACR avec le gouvernement du Niger
fed ACR kambe gouvernement mon Niger e hala ka kalten ka be jippina na nimbe ujunaji keme dido e himbe keme jetato dogambe konu ko yiwi leydi Nigeria e nimbe ujunaji nogayo e jetati bibbe leydi Niger dogambe konu yobe sobirde Mali der tilaberi ko wari wanana ujunaji sappo e go'o e keme dido farso birde tilaberi wodi du to en jeggite dilambe leyde be fedde ACR kambe pelle wallobe ko captain jippina der diludu yaade libi bibbe leydi dilambe konu der leydi mum ben dum filla region di fa ngomi mida hala e region tilaberi kottani ujunaji sappo e keme nayo no tawande no kuje tilaberi ko yoppi ba de jumudo Allah e konole bibbe bombe to on jeggite nyamedu nimbe ujinaji nayo joybe leede janane ko jippini der gallure misali Mali Centrafrique Congo kadi du no wodi jombe baadeji dogobe kono jippinabe der koyle dum fu hunde non katawa e walli tigol nokku to dilambe kono ka bay jippinade don no wodi nokkure fantirde do andal le nyame dogambe kono ujinaji nayo be leede fereje le baadeji be jippina no wodi gollal mangal gongal no wade gal leydi Niger tawa he kan woni jabbitaake himbe nanganobe kasu lebi yo faabe tokkire leydi Niger yaade leede Touba koobe ba ko leede Europe jami leydi Niger wallude fardi lambe leede Touba koobe dum yammi roore an woni leede Europe hana accide leydi Niger tan e gollangal dum hoyata wodi du dum tidana dum sanne
très délicate et très difficile
dum woni ko habaruji fulfultili seeni mbi'en jokka assalamu alaikum mbaalata jamaa